onye nke tụnyere Chukwu. Onye ọma ya desara bụ n'ime na ha niile, onye ọma Chukwu kare n'ọnụga kachasị, onye kwurịta ya eniwe n'ụwa dum ya.
Come on, I'll be in the camera.